twetaagisa okubeera abanywevu ate abavumu. Ekimu ku bitukosa n'okutuzza emabega kwe kulekera abalala okutusalirawo ku nsonga enkulu ezikwata ku bwakabaka n'eggwanga lyaffe. Ekiseera kituuse eddoboozi lyaffe lyongerwe okuwulirwa n'amaanyi mangi. Okusobola okutuuka ku kino, tuteekwa ffenna obutazingira mikono mabega, nga kyengezaako okutegeeza nti ekiseera kituuse twenyigire mu by'obufuzi ne mu bukulembeze mu bifo ebitali bimu.
Abantu bange abeera akaayi, nze omwana wammwe Ssekitendere San Nicholas, munnamawulire omutendekero, omuweereza w'obwakabaka. Neesowoddeyo okubaweereza nga nteeka ekiragiro kya Ssaabasajja mu nkola eyatulagira okwenyigira mu bukulembeze twekolere ku nsonga zaffe. Munneesiga enkulemberemu nga tunogera eddagala ebizibu ebitunyigira awamu omuli amazzi amakyafu, enguudo embi, okulondoola ebiremesa abaana baffe okusoma obulungi, okuteeka eddagala mu malwaliro n'okulwana ku nkula ennungi ey'abaana baffe abawere. Ekiseera kituuse ekitundu kyaffe kikyuke. Londa Ssekitendere San Nicholas, tukyuse ekitundu kyaffe. Ssaabasajja Kabaka awangaale.